Isiyo kismat, miniko grind, woki doz. Pia naomba sopia usimine nikiflows. Ni shukrani narudisha kwa wanjiko kimani. Simge mjua pia nyimge mpia shukrani. Kwa pilka niko, chukuna malimina daikufika. Na focus kwa compass ukiona nimeficha. Sio na macho peke unaweza ona visions officials. Peke wananijua initials. Get rich or die poor. Niko na phobia kurudi mali nilikuwa. Niku lonely at the top ni sawa inakubalika. Jukule down inakuanga was maratisa. Kuna wale unisikiza, kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu mi ufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu mi ufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia. Wale unisikiza, Walo nisikia. Unapanda mahindi, mina panda maembe. Bilo get ndo tofauti yangu na wewe. Kandula ikutoshi mwenye empatia itamtosha. Kudhanusha nisoma page mbili ndio makosa. Nisawa tuko iko lakini ujue yonoma iko. Na hivyo ndo itabaki nitakuwa mpaka kifo. Mungu amenipa kakupa ndo bado anaweza kunyanganya sare pupa. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne ni pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise you me wife. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne ni pressure na pain. Kikundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise you me wife. Kuna wale unisikiza, kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose no kitu mi ufia. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kudedi bila purpose na kitu miufia. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kope kwenye mayangu na sio mate kwa uso. Love no vaccine na ugonjwa ni very crucial. Say the watch ya muendele. Si wate tukona choices. Sikiza the main take kwa roho, chorea the voices. Kijua kile najua, utawacha kufananisha mwezi najua. Kuna vile utakuwa usipokuwa. Wisdom na favor ndo kitu mi uomba. Sayadua. Sikia.